studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji demen jogani on pete talatare tati lewur mars hitande 2020 sakirabe hedio jam wale mod on yamde jena e suki usman nyal bulle kabaruji do mamadi keita to boggi jande to kawrital bato hakkunde jali ni timmi kenye pawino ngal do kabaru no jam e dejjer hebirte ko buri himbe ujunaji dido on iwrube mali e leede godde kerndirde e mali kawri e de jonde balde tati coronavirus matam le leydi senegal o nangi neddo goto ko wanandi leydi o nati leede tati o nang matam le leede nay godde le afrique do de leedi woni egypte algérie tunisie algérie et nigeria e wi oms o nyaw nangi ko buri himbe ujunaji chapade jetto heddi be hen ana buri ujunaji tatton le leede ko buri chapade nay woni ko o mata hande min kala hala demgal intergal suka le maliko buri demle noga yongodi dum demgal nafata le nedako en keban jabmudum le jurnalgal hedi woni sembe kabaru jibeta ko ona bismillah hedade tijju tamani ko buri himbe ujinaji di don kawri e batu le cakita yontere jabbene de ngaddo timbaraja le commune ruralité site on ko gondo le region gawo fanda mudum be kaltida kabaru no jam e dejer hebirte le balde tati be himbe be jalini kiwdi jiwrbe le region gaji sa hangal le di niger burkina njodde ke fandarta hono tidallaji gondi le en ko je kibenerte jogala fa be gonde le jam e dejer jalinyol imdi daga nana hebi hunjani do hore fa be dure dem fam kedden sisi Aminata Diallo
gal kawrtal wadi timbarajan le nokum bietero zone de trois frontières mali niger burkina faso le wikebe hakilaji gal kawrtal gal jidal sababu woni wallude hunchande hore dena go nangondirde hakkune yimbele gombele dinu kuje musa ag al muner
pulbe arabe singaji gondi e sahengel di fu kawri engal kawrital dokondiral kanyi e kebal golleji bale de kanyi e pelle gube de ngadama e dejere hono no wira e tongo de kawrangal ko min dartan no ko fu wadama famin baawa fangude min gonda
yimbel ngarbe le ngal kawrtangal joti hakille le wi mabbe ngal kawrtal ana wawi latan sababu modo waddude nangondirgol hakkune yimbel gombele dinu kuje mahmoud ag mohammed ngardo jabaade kawrtangal
ngal kawrital dewrintinowal komin ngaji di fu immaade magal woni hawrindinde yimbe be fu faadi komin ngaji baawa hebude deejere fa wombe ndi leedi mawni di bedun baba gollirde no jidiri tawe kulul fu wala hen
micitore wiide le wakati no gal kawrtal wondi wadde le ngeni ansongo region gawo galleji fa he fugo sotti yaade le onu sababu rafinde enagu
sakira babbe do don fam ando do ba hebude di kabaruji fo do whatsapp do numero 76 60 88 51 do numero via modo do ba hitnaade di kabaruji fo 37 321 net arandejo matam mo coronavirus nangi le senegal handi le de kerndirnde e mali yudum francinke njey nodo le no leedi france ndi dawno de ade france warti senegal kanan ko be senegal ana kulliti wid ana gondi e dartude be o dawduno le avion air senegal iude paris warde dakar fa ngatte e quarantaine mekintindi wide le de nay godde afrique do woni do nyaw o mata en woni egypte algérie tunisie e nigeria e wi oms ko yata himbe ujinaji chapan en jatton woni be on nangi ko buri ujin haji tatan woni be o accay o yottege leede ko buri chapande nay dogotoro em eno dirta agent de santé communautaire mali ngadi bete altinere kenya hukugol i jam le cuudi dogotoro ccrf ngaji le leedi meden di fanda mudum faabe kabo e maydeji be nobe e cukule keccoy no hebobe tidallaji bangal i jam e mabbe di jibaaji i jam de cette phase no be himbe sene kachindini fu ndokke fu buri sukabe kede ko musa sako kanno hore jonde fed aac mali wi mariam kamba keita do facita muhammadu samaseko
nous sommes déjà dans la santé
min dogotora en gonbe der gure denno kabaru sukame men gondi e mudu jogibe hitane yaade dubi joyi bangal cellal mabbe e gal inerabe mabbe bangal nyawuji hono reedi duguru e buballa satu jati awlatade nyawuji tidudi sanne denno su dum woni tan min neldan jomun to sescom su be do mbasi nelda motte sisref sabi kala andudo kabaru jawdi le de do gure de neldude sukam mudum fa bamako wala fe hunde yafunde kama dum ne gollobe aic malibe bami aniyato tudde i jam yalla reenude hewbe be do sukabe
au moins c'est la mortalité
dengal yaaya yo demgal ngal suko ekitirto hala ko buri demle nogay ngodi leeyi leeyi meden di ka demle sappo e tatti tan wonno ko kana woni ko suba leeyi meden di hon kulitaade e wi andimbe kabaru nedda ko halde demgal mudum nafa mawdo woni e mudum be kuliti wiide dum beydan sodde en dam fina tawa e nedda ko fabi durin famu kedden Ali Cisse Aminata Diallo
dengal demdi fina tawa ko min jeydi lewi yimbelbe halle lengal demdi ana yafina famo dirgol
dengal yaay ana nafa boppe yo ana leñ henka sabe hodun biiru min non sabe suka be dartintaake yirwel meden jaatin ana habbondiri dengal yaay meden bangalami dengal ana way wallude leydi ndi ana way wallude en kalen e dukkundiren hakkilaji e yimbe famobe en bangal dengal yaay do mido way wiide dum nafa sannen sabe suka so ana way halde dengal ina mudun ana hokka dum hen nafa fasane
dengal demdi ana serti e dengal kaltengal leendi lewi boniface keita directeur general academy malien de langue lewi mako dengal demdi dum woni dengal hakkune yimbe
langue maternelle sa langue
dengal yaayo dengal leedi yaayo oje baba oje e le afrique o partenalisme wete midon biya dengal baba fa kan to annasara en to woni dengal yaaye sabi yaaye o kanyum kany de kintinta suka o dengal wala fuko woni hakkune majjun woni dengal kaletengal e le leedi kanyi e dengal yaaye neddo fu ana jogi dengal yaaye mudun delle yaaye dentin dinaade de woni delle meden kaleta e le leedi
ndi Mamadou Sangare tanko o andando kulleji hakkune yimbe dengal demdi e hunde nafore juure suka wawde hawrintinde yimbe
dengal jaati ana way hono mobel e finatawa gollal arandewal ballowal ma hunde arandere ko suka ekititto walla suka walitinde halaji yogaji e leydi ndi jande jatin an hani fuddude e ekitade dengal ina
mudu
nyaloma dengal demdi ana wurtinaale leydi malindi nogay go lewru fevrier hitane fu UNESCO ana walla nyaloma o le faabagol kaldal kawral hakkune yimbe yella kebal e finatawa ana heddo
do kabar wi mars nyaloma kejana de rewbe studio tamani ana wondi e wadde yewtereji do kabar mudun hande min kala hala rewbe didon gollobe gulleji di rewbe ana fandi ko jiete ana golla arandeji o yo mekanisien ido bo o ciro pade e be ngada di gulleji sabe be jididi wana dum tan sabe du faabe kebabe njobana jandeji mabbe Sali Sisogo yi hawre e mabbe anni ko be kaltidi do fajitango Ali Cisse
bedo surbay be rewbe ebe golla duubi fa heewi golle mo be andani ebe sifono e anniya ko yoppi be yaade wadude o golle
ma je fait ça ma
golle ngami me hebe sedda ko nafa takka mi jangi mi klek jande mi hebe diploma kam hebe golle ko do wadde mi wadde o golle mi heddoto wadde mo fa do kinni ko sa mi da heddade suuduni ille bete jami golle de wattu 8h mi heddoto fa 19h
gollo e similo yimbe no moddir Aissata Diallo ana heba yimbe nyande fu golle mako o ana fooda client e warde mako
jarani kabi mede
ilam suko pamoro ndi o golle golle fuura golle mo kebata nafa e mudum fu o golle non golle mo gorko way wadde fu debbo ana way wadde sini wana golle mécanique c'est tan wadano golle goddo mobilage mawdi ko jinnomi donnude sini mi hebi bawde mi urtan garage an ko biya mero dum mo golla
hono ni golle fu mécanique du won tidalaji gonde mum Sali S Koulibaly ana haltana me tidalaji di o yihi
bone bare
mi wada o golle illa 2003 mahuru hen tidalaji mawdi fa joni minata e dewgal himbe dido no pamanka ka sara mabbe jaba dewgal wada hakkunde amé be kuliti wiide golla mi kanse ya ko gada mi debbo gondo le suudu hana wadde o golle mi hana yaade garage
e wi ma golle fu mo gonduda wadde sa ara yidi dum a heban hen nafa
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sakira ben nyandaro en kabaru jugon ile region ngaji men den jaran le lamu machina hulitinde rewbe re mabbe hono mobirdan de maji mubben fagasa dum wonno faanda jande ngadaande ton ala jabbeende o dum waddi nokku nodirte do dunga kura ko min bukki were no be kuliti wide de jande wada ma faar be rewbe kulite no mobirdan de maji mubben fagasa pati bona be duro ngure ana be yalan be duro kebalu le demal mubben bo ONG mubben nodirte tare hebi hakkilo mudum do gollidal foundation global fedde tayere en region kayi an anni wadde luma iwde sappo e jettiyade noga e joyi lewru mars ndu de yewtere be kuliti wiide le mudube ngadan defile de mod ngaji be joda halaji do kabaru nafa o golle e torraji gondi do ya golla njolari le chunchunka fedde region ngaji goddine no e gonbe ngado be di golleji kawrtan e do yambere e yumkeni be don hore fedde hande wadde golleji mud an wonde wadde imadaraji fufa yambere mabbe de wela senjari bankas gelle kosoro koro koro sugu kanye etole fataw yotto nuko nodirte do to mo kana gonde le commune bayile cercle bankas o be kultivide himbe jom en kabado be anda gonde kippe ke do mo ben ala jabbi do don go lewru mars hitan 2022 e wi himbe ton himbe nayon kedde ke hen don himbe nayon kedde ke bonanda ko yata himbe sappo do woni barminabe segrabe do kadu de kabaruji ka kedde hedare yewtere de anwo wassalam.